hata kibunda. Ukinikuta chaka lolote, usiniite wevunga. Nataka nilewe paka hamu inishwe. Hata kula siwezi, nataka nilishwe. Nisuze roho yangu ijiburudishe. Sio mikojo tu inibidi niarishe. Sitaki kampani,
kampani.
Mwenye pesa zangu silete utani,
utani.
Weta, leta mezani,
mezani.
Kisha lewa ndo nipate kihani,
kihani.
Raha ya kulewa uyumbe kidogo,
yumba, yumba. Pome, pigawe mpaka kwa majirani. Oya walevi wote leo mape yetu tu enjoy.
Walevi wote leo mape yetu tu enjoy.
Oya walevi wote leo mape yetu tu enjoy.
Walevi wote leo mape yetu tu enjoy.
Hasa tende kilevi levi,
kilevi.
Tembea kilevi levi,
kilevi.
Hasa tende kilevi levi,
kilevi.